Re le mokgwa Democratic Alliance ka hare ho masepala wa Dihlabeng, re tshepiletse hore substation ya Panorama e ya lokiswa ka mane ka Bethlehem, haholoholo hobane baahi le borakgwebo ba Panorama la Province Jordania ya Park and Park, Yureka le CBD ba na le bothata ba phepelo ya motlakase ka moo meleng hore meaho ya metlakase e tlameha hore e lokiswe ho etsa bonnete ba hore bophelo bo tswela pele haholo, eseng feela hobane le mariha for baahi, mara hape ho etsa bonnete ba hore borakgwebo ba lahlehelwe ke tjhelete ya ho etsa mosebetsi, le tsa bonnete ba gore le batho ba e leng gore ba hiruwe ba una molemo wa gore ba nne ba kgone gore ba sebetse ba patale hantle.